Ono Pastor Mondo na musinka nanga nyina emiaka kumi na gumu nga ni senior one. Na iye unya akana kato akali akagezi na linsomera ku Brain Trust Academy. Erabo yajyo kubulira enjiri nzomu kubana abato abasoko kulokoka. Na iye pastor angabo gambie tiniwankubate kubanga watu igirizanga kubera ba mazima. Era ebimu kubye wanjigiriza pastor watubulira kukabubu kaka toke baitanga Dawudi. Era musumba mbade wano nezi kwa mama nyigo gambo mpagira na yotia. Singa mukama kiriza omusumba wange nga nimbuto najjukira nti waliyo Katonda singa bonna bafuza amaanyi oboolyawo yandibadde tatya baganda.